K-House Music.
K-House Music, the album sound.
It's booming.
AI, zangu zime chic, zangu zime nice down. AI, I feel so good, feel so nice now. AI, zangu zime chic, zangu zime nice now. AI, I feel so good, feel so nice. Kaki wotoka, baby kaki luongaka. Samora imeo wearingo neko kaki luongaga. Nyoro kanindo inemana leki. Pachaka ringo inemana leki. Utikoda, tungrikoda, sipna. Dendrikoda, longikoda, jahirana. Etie tero kane waromo ne waonge kata ceiling. Oda neno tuch nikech na onge kata ceiling. Onde giruto kata kuma ponde bende onge. Japero ninde bada nyaka sunge ya wadonge. Tedoga, lukoga, kendo ngeyo rito denje. Chunya olsa mapare nikech ine mara kende. Joka ma we akonu nyako nitro nyaka kede. But no love in the city, love den peo zile za K-Street.
Mawazo mpaka lini ni wewe wanifanya na kufata mpaka lini.
On the low kwenye crop top na mini. On the go niki flow wenye mini. I'm on the side ya kupata dough, side ya kupata fame, side ya kujua God, side ya kukua.
Nyako imeo wearingo niko jaera na atoti na atwe. Bibonda winji kaki wachoga nyinga kaki pakaga kaki dendaga kaki meo wearingo kaki meo denda chikore.
Zangu zime nice na. AI, I feel so good, feel so nice na. AI, zangu zime chic, zangu zime nice na. AI, I feel so good, hey. Feel so nice. So ni hapo mid morning, niko roundi muenda na pitia area za rust. Niki wash after that, nika fike down, paper chest until ifike dark. Nime iva ili mbaya na nukishanganya yote. Eyes on me and you know I never voted. Picha za watoi wenye tumbo ziko bloated. So tuko kote kote, rap zangu huwa quoted. Beya skari quota, don't you feed my reporter. But you need the pot hotter. Maswali za mabloga, hatujibu tunasonga. Attitude ya omolo, una head na uko solo. 2014, I feel niko 14. Getting my dream, getting pendo routine. Hakuna maboys wa cute, to pay his compliments. Been a hater, kila time I to compliment. Almost kila time, kanivalia mini na DJ Asharada. Play kama tia chini, toka nayo zidi sana. Believe me, si ucheza tu chini. Kuna zile pande za jiji, si wote ni matajiri. Ni kurudi after jiri, after overnight meal. Na veteran kidogo ni bade mavetu Vatican. Na get emotional, kama napenda kelele.